Linda, Linda. Wagenda no mutima gwange Linda, Linda. Na kwagala nyo sagala obule Linda. Kulabo bala n'abasajja balala atoba gamba nti sirina lugendo. Wagenda no mutima gwange Linda. Wamana mwe mulabe ono muwala nswaza nanga nswaza agenda limba agenda limba munachuka. Linda nkwagala n'omutima gwange ebyokugenda tebyandibadde songa naye wagenda n'omutima gwange Linda. Olinga ntadde ku musalaba gw'oli eryoseka ndyeno ntuyana tomusajja gw'olina kala kulimba naye ekyoggwe tokimanyi Linda. Jjukira amazima we nakusangira luli Linda wali bubi ne nkuyoolayoola ekimbonyabonya no kyekikiirwa kuba nti nno nkwagala. Wagenda n'omutima gwange Linda, Linda. Nakwagala nnyo saagala obule Linda. Nkulaba opaala n'abasajja balala ate obagamba nti sirina lugendo. Wagenda n'omutima gwange Linda. Namuno olugambo nti wayonooneka dda kati watandika n'okunywa ku mwenge munesigala omisa wuuyo mu ndongoyi Linda. Ya wali otya Katonda ne mu kkanisa ogenda katuyo osiba mu mabala amulabyeko kala mugamba nti nno nkyamwagala. Yenno nsaba mbuuza ekyakupaasa kyeki ebyatutabula nze ndaba temuli bino ebibuuzo bye nnabuuza. Linda ovaawa munnaffe wasuzeewa byakutabula wayombayomba nopaala n'agavubuka katoli eyo nsooza munnafonjerega bulima lw'okulwala oludde gye ndi nedda Linda olimba. Wagenda n'omutima gwange Linda, Linda. Nakwagala nnyo saagala obule Linda. Kulaba opaala n'abasajja balala ate obagamba nti sirina lugendo. Wagenda n'omutima gwange Linda. Juzi lwe nayitayo wankola ekigambo wasindika agavubuka ag'okukyalo ne gambonyabonya ne ganjiganya nga nadaga Linda. Banjikisa mafumu n'amayinja nza talina musango nkimye muntu wange ekimbonyabonya nno kyekikiirwa kuba nti nno nkwagala. Mwajja ne pulani ya kabenje yali yakunzita ne munnyambula ne njiwa musaayi ne njiwa nafandi bwerere Linda. Gamba abantu mbonnaffe mbaawo Linda nakola ky'okunzibisa embaawo naye tofaayo byonna bye mwankola kasita nazuukira. Saba tuteese Linda wange biri byonna byaggwawo Linda mbivuddeko saba okomewo oddemu okusaba oddemu okwagala Katonda Linda. Kana kayimba kakuyimbidde Yesu akwagala yafiirira bwe yakugula musaayi buli eyava ku Yesu Yesu akyakwagala yoyo Linda.